Gott ist an die Feiern, an die Heimweh.
Ndi wano tunuulira beauty without a makeup. Chino chika mbwe buno bulungi bwe bayogera ku bwali obwedda obwana badda. Beauty yenna simagirabako wali mu movie cinema. Nali simanyi ti buno bulungi obwaddala ebyaddala bukyaliyo. Nze sweeter than butter, to what you want to water. Mingata ni migata ni migata, you the better. Kali nkuba kuba muwachi obufananyi. Na tude wachi limba yanga na mabali. Nkuba kuba kuba mu obufananyi. Nani nawe baby, yoza 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 mu buno obufananyi. Nani nawe darling, nkuba kuba kuba mu obufananyi. Nani nawe baby, yoza 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 mu buno obufananyi. Nani nawe darling. Kedi seti ndi wano mpuliriza dobozi lyo. Neunya oba Katonda yalirungisa ki okubeera bweritio. Bulumi wachambe nokeza kukungana nongamba tino tonjagale. Tesiba na dembe mbera ngoyayikidwa kubutasika ebyennyanja. Oba zine mputa kagoberere mpola mpola nga kanakembata. Nga bwe nigina nkwesibe konga kakokobe mabega ku mugongo. Cause of beauty is nature. Beauty yo yamenya menya damateka. Amaso gange ne gamatila. Tegali damu kuloba lobera kubalala. Kuba 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 mu obufananyi. Nani nawe baby, yoza 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 mu buno obufananyi. Nani nawe darling, kuba 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 mu obufananyi. Nandi nawe baby, yoza 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 mu buno obufananyi. Nandi nawe
darling.